niggas.
Hey, you ready?
Another one. Young step 111. Mojo tattoo family. Jam soul. Twenty cars. What do one Nairobi wanna pend to your
tiger?
What do one Kisumu wanna pend to your
tiger?
Serikali huyo na matiga. Omera, omera, tiga,
tiga.
Adrenaline, tiga,
tiga.
Adrenaline, tiga,
tiga.
Adrenaline, tiga, adrenaline. Serikali ndio huyo na matiga. Wana nchi wana fujo wana diala. Mchanganyiko maalumu ingi wajaka. Waku packed mpaka na returning officers. Eti wanataka mapinduzi. Wako locked wanakuwa mkama nyuki. Ukicheza kwenye ukuta kwa mazishi. Wakibocheza chini kasa player wa virusi. We, setu wa sumatek. Kikituko ya wayani kiki make mistake. Police urodo live bullets o kraba my friend. Oka woni asene nonga toto like Ezra. Deadly like Afghanistan. They're responding so quick to the hooligans. Ochamogon, hands big like demagogues. Okito bunde pain, pain. Obayo kidi maduo. Watu wa Nairobi, unapenda tu ya
tiger.
Watu wa Kisumu, unapenda tu ya
tiger.
Serikali, huyo na matiga. Omera, omera, tiger.
Tiger.
Adrenaline, tiger.
Tiger.
Adrenaline, tiger.
Tiger.
Adrenaline, tiger.
Chunga chunga tiagas, chunga chunga tiagas, na fiwa chunga chunga tiagas, na fimbo pia,
no mo,
na fimbo pia, ah, oh, fimbo si toothpick na tiagas ti fake, omera vet mo sirikal bironegi, sirikal bironegi,
hey, sasa na madaka ukidi, kama electricity ra, udadeti, tumechoka na ma stories ama eulogy, stress mekuwa mingi sasa tumeleta fantasy. Ngoma ime qualify kama knife. Fimbo ilishe chapanga sani tiaga sina strike. We campaigning for peace. This ain't a lullaby. The vibe is packed. A remedy to get you high. Yawa. Watu wa Nairobi unapenda tu ya
tiaga.
Watu wa Kisumu unapenda tu ya
tiaga.
Serikali huyo na matiaga. Omera, omera, tiaga.
Tiaga.
Adrenaline, tiaga.
Tiaga.
Adrenaline, tiaga.
Tiaga.
Adrenaline, tiaga.
Toka bless peace kwa tukipande tu. We wa show kuna strike kwa ta come as a group. Hatuko tizedi lakini moshi tu. Tunaheme ya mbaya puwa GSU. Wanawika wasu nyuki so woga wa moshi zi. Hey, marungu masajwa na lilia kuwa fit. Usiseme mandamano sema street olympics. Mawe moshi contest na hatulipwe.
Makarao na my youth situation ugly. Maparoku daddy daddy kuwa chama family.
For a tiaga street wana meza sigara. Na maji mkononi na tabia za bara. Machomo she resistant, shoke. Wenye kubaka my sister, shombe. Hasara si yangu solo, ni sote. Wenye akili ndogo, we wapishe.
Watu wa Nairobi, unapenda tu ya
tiagas.
Watu wa Kisumu, unapenda tu ya
tiagas.
Serikali huyo na matiagas. Omera, omera, tiagas.
Tiagas.
Adrenaline.